chop.
Danger.
Charlie.
M to the beat.
MJ Records.
You know how
na
we do.
Na vile na kutaka nta flow kama pasta. Niki kupata nta play kama master. I need a shit kama rasta.
Danger.
Kueleza fulani liyo na yomi kukupata we kama M to the P. Boom mwenye kwanza klasi. Upo safi na penda lufu yako malashi. Nataka uwe wangu mzazi. Jiku saliti na nipate lazi. Bele nafsi kama sitongoba. Eti gomba baby wangu meduchoka. Girl, uko beautiful. Na vile tuko bongo kama Hollywood. Jotu chili siku huu, tujia chia bongo kama hali.
Na vile na kutaka, nta flow kama pasta. Niki kupata, nta play kama master. I need a shit kama rasta.
Danger.
Uko wapi wife? Nini unafanya by the way? My mind is on you. Umenifika deep when you vain. Nataka niwe nawe kila same. Na vile uko true no ma wengine wana koma. Got a real nigga wold up. Mwanangu nakubali we mkali na salute. Alright, sina vile nyuma umeshona. Jo mama, let's take a flight to Miami. Johnny kupe keys to mi gari. Vile wana disa tujali tuko mbali. Yeah, haha. Angel.
Na vile na kutaka, nta flow kama pasta. Niki kupata, nta play kama master. I need a shit kama rasta.
Danger.
Nta flow kama pasta. Niki kupata nta play kama master. I need a shit kama rasta.
Danger.
Kanta flow kama pasta. Niki kupata nta play kama master. I need a shit kama rasta.
MJ Records.